Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
Alal bare sappo e tati lewru décembre sappo e hollitinde wiide jena yamde waktu joni o sokki do studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji di Umar Waygalo kanko Salim Joro wonto boggi jamde to sekira bon compétitivité kawrital mangal an wondi e wadde nokku no dirteedo Paris les lieux de France ko yaata président ngabe chapan en joyom jiale o do boto ko ni faana mudu faabe joto waktu joni no be kaani fewtorde no kutteji tongid no waktu wondi e waylitirade sukabe jokolbe njabe haba yaade jihadi ley fedde de noddata état islamique de wattu jono holitaabe de hoobe mabba no gondi e wirfitaade le rumde de edum wembe fedde union africaine de sanne bido kabaruji be dokki du ala jappino do wakande be gatno botu mabbe no be kaani fewtirde no gube de gorrino hejoji di fu ngaran yaltinede le hen do hitane 2018 de jeewe yalla hono jamaare de fu hani fabirade kabaru tiafaaje dido kabaruji dokkama kenne wakande be gadano yambereji no jamaare de hani hebirde safareji no yafiri sekirabdi wonon sembe kabaruji di min jogini on do bete hande di bismillah modon e hedade kawrital an wondi e wadde nokku no dirteedo Paris dum won leleedi France ni ngal do kawtal faabe joto kabaru no kabaru wayli tagol wotto worribe kolitiwido ko yarta president ngabe chapande joyom gonno le o do boto kanko Ibrahim Boubacar Keita o do mo wonno le hen wotto jonobe joto no jawlele den gordi no be kani fewtude no wotto wondi e wayli tirade no faaba mu yahani wadirede fewte e leedele de hono wori Mohamedou Sama Seku
miden gonni wasude go habo bangal gol sefugol won ko kanko kanank lid france holitiwede an hani imadraji kuntene hore e lewi kanko emmanuel macron toni wala ko dawra e ledubi chapano joyi ma chapano jagom de do lede ngarde fuf e ngal do kawrtal an ale farati majude iwde der adnarndu kanko hora jo fedde onik ndardi lede bambe adide yottino yottinde dido adiji dum woni fa yottade hitande 2020 de jobana lede gondude e yirwude de hakke milliarduji temedere kalsi euro hitande fuf e lewi kanko Antonio Guterres yo tanna gollande be do sariya buri fuf e do lede ngana fi lati de sababu alhali wakkati juno o ngal do karutal one planet to summit wadi tiagal jonte sedan ngal cop 23 ngada ngal to bontun cop ngal e mudun e madraji pamdi sanne denno ngal joni ngal lato sababu jawtade kala ko heba non lawol adi je kiwdi jati bamama gouvernement en gollirde ko manide almusaddaji entreprise en adnarndu madun pelle golonobe ko mun en martini kumpa kabaru milliardu kewdi kalisi euro kandi wattede e habugol walter wakati
sekrab so ngabido pemala me ande gal odo bayni tirton miijoji modon no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi wattu jono fedde union africaine de be kolliti wiide no yimbeele hewbi wurobe le rumde afrique de so jehi nato e gube jaadin kobe fedde de noddata état islamique le leedi syrie kanye iraq kollitam wiide sukabe jokolbe be kawama ton tiagal ko fedde adnar ndo furenti do mabbe ton be kolliti wiide hewbe be do sukabe jokolbe fan gondi wirfitade le rumde afrique de kanko noddata ismaël sargio holliti wiide ko buri udina jagom suko jokolle kanye iwrno le rumde afrique de so yi tawtoy gube jaadin kobbe le leedi syrie kanye iraq on wori Mohamedou Sama Seku
e le ko warta ko wifagol beedo jaadin kobbe runde afrique gonnobe e le fedde état islamique latto gidali mawdi dum woni ko noddo ko manido gollidal hakuna le de jaado algérie holliti fedde union africaine holliti wiide kabatobe jaabe runde afrique gonnobe der fedde état islamique to syrie e irak nawara ujunaji jeegum beedo worbe e rewbe yoga yo lowadi hakilaji goddi yo yimbele dum andan be sanne kabaru habbo e kanye dum kabaru ande kesse lamu ko leedi algérie goto holliti wiide bonanda goto do fuf na forra e bonanda bombore anay be do jaadin kobe runde afrique njabe pabade fedde état islamique temadron algérien kobe wakkat jun o algérie yidi yaltinde seriaji kuntanoji hore kabaru nawturgal ande kesse yalla e kada propagandiji be do kabotobe honjotobe hobe kuliti wide wi fagol be do kabotobe runde afrique gonnobe der fedde état islamique sombinan kuteji nawdi sanne der lifulede sahel gol e mudun no gube jaadin kobe kewde nawodi
hollitinde wiide caggal ko luumo mango bamako ngo sumi altiner dabbinon de ko be bi hikaaki kewdi keddi ton neddo goto do heddi kile hen fa hande andaka ko lati sababu o do kasara do e tawede fu fedde sagontode yimbele jagotobe wombe leleedi ndi holliti wiide jagotobe darne muude anale hen kanye laamu o wattu jona fedde sina ko demde be ngadi noddango fewde laamu jewto yalla hon haani yewnirde yimbele borra be no do kaani nadde kede mo kanko noddete el hadji jumade keita o kanko yo gote jeyad le fedde ko demde ko mo sifido hen kenyen halude amen mon do do foccitango mohammedou samaseku
l'accès des marchés
jagotobe sewbe be nangal laabi lumuji di sabi be ngala nokkudo be jodo ana buri duubi sappo hande horojo fedde amen de kanye yimbele hobbe bureau o ndardi don laamu yeyabe kala nokkuji gollido laamu gonde e serel lumugo ka laamu o salike jabbi yeyirde dum yimbele wobbe e nyamande tawe jati be do njomata dum no fewiri den no hewti yimbele ngala do jodo be jittiraga fe nangudi laawi di fasobe ngadi place uji ujunaji tati der marché rose ngo dum eta jamare de sabi ndulla wiide leedi malindi leedi talka sugabe lekko kewbe caggal ko be tili jangude sobe keba golle kabar lumugo be natta mudum den no wajibi lumugo hewa bangi goddo dum ti allahji sahal e wudu leedi di lati sababu yimbe le hewbe kawrtan bamako do dum dunna jeyda isabuji di wana honani dum so binta kasaraji di ka sabi dum yimbe le be na nanga laawi di den no so kasara wadi tan hebgo lawol ti dan batte dido kioskuji di tobbere wonde dum no wudi dum woni famdugul adadu kambe pompier embe der hono ndido leedi di saafu fu yiti na wawi imade der nokuji ni milan hani lam o dawra be durade mulaji nyufuji yite goddi sabi andon wide kabaru yite na jeyda e wadi denagu
hollitinde wiide kenya do bamako do yamberna berde kabarno jamarnde fu hal hibirde tiafaje dum yambinam le majjun lamo holliti hono nafaje tongi do dido golleji be mbile hitan 2018 di be ngaran be jaltina le hen dati di fu jeewe yalla hono jamarnde han hibirde tiafaje deno yafiri kede mo kanko no dottedo mamadou basirou tarawade o kanko lami dido golleji le leedi meden di ko mo sifido hen do faccitango ousmane ali bouli
c'est de faire en sorte que désormais
waden watte fu fa tiagal joni bi mali fu sawre tawe hebay tid allahji sanne sey docteur fa sawre heba safara nde tawe tampay gouvernement o wadi windande do kabar mudum nena ko waras dum hunkenete hore le hitande 2018 nde min puddan golleji mudum tawe himbe malifu anambaawi sawrede tawe itay kali sanne bale kewde mu inama fa kuntana dum hore darono golleji mudum bi leedi fu wana hebude dum edum wadan himbe fu le sariyaji mali kulitama wede article mo sappe jeddi o bi leedi fu na han darane kabar mum himbe fu an kan fondede fay goto pat yoppe tiagal ko tawe da fu se tawa awatodo se tawa ademo se tawa gollono horema se tawa golle lamu gonda himbe fu ngatete hen keban sawrede no yafiri
et plus d'équité en matière de couverture sociale
fa hande jukkitade yambinde dum woni lewru humanindo kabar habude nyaw sida o be kollitido wattu joni o be gonde fiddo hen dabareji no be kan hokkirde jamarnde hakkilaji lobbi fa yotto yimbe le civil et militaire ngabe be bi jamarnde futtino ya hakkewto yo yalla saway o do nyaw wattu joni dewtu gongolana wonde e wadde le kankuli koro bamako segu kati sika so gawo se ware kanye e dum woni tumbuto kanko no dirtedo mohammed alfa jaw o yomo dogotoro ley dum woni fedde kangaji kede mo ko mo sifido hen do faccitango mohammedou samaseku
nous contribuons à la lutte contre le VIH
dem pabo habgul nyawsida o bangal kabatibebe be dane famu jamarande kanye kabatibebe do kabar jota gol o do nyaw o yile amen yo do hitande 2030 o do nyaw o timma fa laba tapano jeno do tema do be do nyawbe be fuf kuncete hore do podede hantirini fay matata ko jati o yimbele nyawbe non fay so nyaw o selata fa laba de mata kay rabude fay goto andon dun jiddo fuf na way warde jewtade yiyam mudu fana mu ni buri fuf sukabe e kanye rawbe den na nokkuji amen di na ultani got fuf wona tan kabitibe be min taki wide jati siwen be burata warde do yewtade djijam mun en e kanye nawtrade wajuji amen di na kabitibe be
biste ki ven aussi pour avoir des conseils régulièrement
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fa bo tobe studio tamani
sigiram ñeelo ɗo ne ley région ngaji ɗi en puɗɗiran ɗo gawo ɗo wattu joni ɓe gondi e wadde toon Botou Fall ƴewto yalla hono bonandaji gatteɗe wakkati fo fewde e rewɓele gomɓe leyɗati ɗi ɗum hani ɗalirede oɗo Botou fuɗɗi to gawo to ɗum woni kamɓe yimɓele gomɓe toon ɓe gondi tottidirde hakkillaji no ɗiɗo tiɗallaji gorrimi to e gardan fa ɗo kajolo ɗo sukaɓe jokkolɓe gomɓe ley nokkunodirteɗo weleni hollitandede ɓe gondi hokkidir toon juuɗe fa moƴƴina toon ɗatol mabɓe gotol jundi muɗum ana wara e kilogaji jeɗɗi homo fo ana wondi e wadde toon ko wawi fu ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe laaɓe ni fa yetto yo wotoroji eɓe gondi diɗɗuɗe ɗati mabɓe gonɗi toon ɗi hollitama wiyede koni fana muɗum fa ɓeyal hon ɓe kani yafinirde kabaru kettal mabɓe ñalawma hande no juuɗute gardan fa ɗo yoro soɗo golleji ɗiɗa ɓo fa ɓeyal hon ɓe kani moƴƴintirde ɗati mabɓe gonɗi toon ɗi ɗiɗo golleji puɗɗi ila altinirɗe nande to yoro soto e ɗum hande jokkite toon le balɗe nayyi wonduɓe lannaɓe ɗiɗo golleji o fedde sukaɓe jokkolɓe wonde toon nde ɓe mbi koni fana muɗum fa kamɓe duɓe gatta koyɗe mabɓe no yirwere hani waɗirde le cercle o juuɗute garan timminirem fa ɗo tumbutu ɗo dow yitumo wuuri ɗum woni ɓantogol indépendance leydi Burkina Faso nde hollitam wiyede ɓe gaɗi toon yambere mon ɗum won to tumbutu toon ndeɗo yambere ɓe mbi ɗum timmi to figol balo hakkude deeɗe gonɗe toon ɗe ndene kañƴi ara baraju kañi e hamma bangu kañi en piidi toon ɓe kollitide hamma bangu kañi ɓanti kupo watti baddi ɗiɗi abaraju heeɓi baddu goto sikiraɓe ɗo katten beete hande kabaruji meɗen ɗimin jooti on sanne heɗade heeƴoji amen ka fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam